Taga chusa kufira ko abantu kukolebe bata soma Nibaso nene baso machikerezi elate babi funa moku bate babi kenguka Asanga nakasinde ne chichone mwami chobe ne chikome kone matova bagambe bwati timutabani wa mwe ko masomesa makumbi yapira muddalo omuntu yafuka na muyimbi chokambe tondera olwokuba omuyimbi songa bali bansomesa mbe banka manager bafu banyonya aba bakazi bambi n'abasajja bankubanga emigeno we bansomoza twagala okule obe banka manager kale ebiri babiri emyafa z'olibeera mudita ne bamere Mitafu banka mule migonga tutandika kumambi eno tunyuka kumwezi choke nsino bali mu kuchiraba ntite bakuba manager bakuba muyimbi na ye chikurumbe baza na yigo luzungu ne science ono wadete binga sanyo ensonge yo nendese bana batu kusoma kwa Uganda kuno kwetaga chusa kututide bitone bagundi sikutenda nalibo mukubi wengumi bamusomesa ati ne webuza faina ati chaga Samuringi na yatutegekere bintu bino yeddira kyoba Omuntu atutegekere okusoma kwe Uganda nze simanyi bannanga agendera kyoba Tumunonyi waba koze safujo atwalibwe mu koti ya Yunasi we myaka Omwana olumusuula wone bakuba bubi nnyo ng'omutwale mu ssomero ensene mwanguire Siniya ne pulayimale kumi n'ena ngamba emyaka gy'amalayo ng'ayiga luzungu Kati olwo yunivasite ekiva ku kyasoma ky'abasawo basoma gwanvuko okusinga ku basomesa Ogenda okugattamu ng'emyaka giri mu abiri omwana lyawo mu ssomero oluusi tafunye namu mbadde nteesa Tutuleko kumeza ngamba bakuru ekikwata ko tufune ekipya Abaana mu buto bwabwe mu masomero eno tubalondo be buli omu tumanye ekyayinza ki Omubazi w'ebino tumujje mu bapunta n'alibo omuvuzi w'amaata abiire bakkalaani Kijja kuyamba ne Uganda ogenda mu maaso nga nti buli ekitongole ekirina bakakensa Ebisinga okuteesa kuzaala dibeeti era mbasaba munzikirize bakama bange mbeere ku ludda nga sikuba mpawa wabula nzijamiza obeetu mu kusoma kwa wano badde nteesa mu ssuula empya abaana abakenkuka okusoma n'owandiika kuno byombi baabikenkukira emyaka munaana baatandikira ku etaano kati gy'ekkumi n'esatu tutandikira obbaaza nti ani ayinza kino okuba abasinga n'ebitone byabwe bayita nabyo ab'omupiira Bazimbirwe za akademe n'abaliika enkuka mu bulimi basibwe mafaamu Omubazi ave butonga akimanya olubawo lw'omuvule lubajja kkabada naye etemya nnyo mu mawogani era nteesa nti n'emirimu gy'emikono twalifunye yunivasite ezigituuka enkula entegeera yaffe kyeraga e Uganda nti agudde sini yaffe yatunga ekyalaani kyokka ensi eno eri mu bazungu ekyalaani kkoosi nnamba mu yunivasite dizayini ez'omulembe Zijja kuno bannannyini ziya basoma kutunga nga n'ebitone byabwe byavumbulwa mu buto era ensi zaabwe zeeyagala zino ga ssente lwaki tetukoppa ebintu ebyo ku bazungu kubaamukkiriza ebye tusoma byayita kudda kati nga nze wano n'alisomye ejjita mwansomesa Napoleoni kati mbifuna mu ki singa ndi muyimbi wano gwe beebuuzaako naye era bambitandise nkutuka kiwalaata okusoma kwa wano bagundi kwetaaga kyusa Naye abaali tuyambyeko bakaayanira mu mmotoka
Producer Simba
nga yomba na yinsaba okubuuza dala dala abakungu abafuga okusoma kwa wano ebintu ebitakyajwe na munsi musengeka bya kiddalo tuzingamiza abaana ate nno mwattu weewuunye nga si bya Uganda wabula okufaaga ku mboozi ebyensi z'abazungu omwana alibala ebitabo omuttira ebiseera ssematalo ez'edda zisoma zifunamu ki mbadde ntiisa nti n'ebirala ng'ebyo ebyetaajo na ggwanga twali biddusi ne tusembeza ennyo ebyo ebirina omuzinzi omwana n'ava mu ssomero ng'alina pulaani bino ebyokumala okusoma tusiiba amataayi mbabuulirako bannange ensi zaatuleka dda abafuuzi b'eggwanga batuteeseza mu ngeri ezaawo bannange n'abakungu abafuga okusoma kwa wano eyo yenteese yange mwe mugamba wuuki nzeera ebyange tebijja kusukkawo makumbi musajja wa kabaka era ndi wa mbugu okusoma kwa Uganda kuno okwetaaga kyusa kuviirako abantu okukola ebyo bye batasoma bye basomye ne basoma kikeerezi era tebabifuuna mu kuba tebabikenguka.